namalisa na to ji ochate an mo pachung kampano to gi mang'eyo tin apim no diera kaka ng'eyo to diero wango pin pek tipo kote rangongo kama saika tek na do biro kama wingo to ji bedwaro en joka jowa jomalisa na ki joka nyaka joka podolo kaka mpira adule papka kasa na tunegu woda dongo mondo wejab bakano na dira to uloro to nyaka wachi katek to derie imonywembe mondi wepi joso wino makawili nyakwar wagumba Sechogi kalo sokod jab kamina chengyo Orengo jimyo kegi polo cheno kamin jengi Nyakwar genga jimo kego motelo to manyoi Mos jimyo meditayo kenya to nyaka gikone Wan bangu kupo kubam sana e warumote Sana toji oerebe Jamasira uke ujo ugenya kamina chengi Hoko loro loso kod moi Ijo kanu Jimi loso gima ndela Afrika ka Hoko loro loso gima tiba Ijo timka Jimi loso kod bili I Amerika Hoko loro loso gikibaki Jogo luore Jimi loso ginyerere Tanzania ka Jehova ruotenwa ruotwinywa etim kakinyeyo tomondwa yudugwe orengo tende biro kaka tomiko gindalone en kende ngamwange kenya ni kwa mjoluote osomo shere jimoke gotieno kamina gola ford malo biro kajohari nyakwalkolungadhi keiduto mkoha boro juu oero jimi osomo shere oloso kod bush I Amerika Siringi joka podoka Mkono duto joka fondo Kenya ginya kwa telni Kwayo kwa muwe kwedu Thoudi jogi jowate Orengo jimi oke gipolo Tieno jana mitelno Forsi moto roka karadi moa epolo Msingo yako biroka mawingo Toji bedwaro en Sule moro kupo kuwito jim Totelo bau Magunga kilio wino kegorongo Erolo sonu